On a Thursday evening in Jerusalem.
Iha e fiafi to apure lolo i Jerusalem. Na e fakataha ya si su mune kawa konga iha loki I olunga ki na ufakahoko I lakatu. Na I keiki ilo he kau tangata na I kau moia e iai e aho e ui ai e houa ma umea toko ni ko eni ko oho moho I fakausi. Ka paubea ne nau ilo eni mhono uhinga te nau tangi. Kana e mahino le reiki ho nau eiki e taimi nou nou pe kuo kamata e whakamamahi o Getsemani mo Kolokota. Ne tūnuku mai e taimi whainga taataha I e historia o mamani. Ne ongo ia. Na e folofola an sisu kia tek nau tolu. Te mou mau ae mamahi I mamani. Ka mou fie fia kuo I koi a mamani. O tau mo ui he ahoni I hakuanga mo veuveu mo tae pau. Ko ha taimi nei tō mua whakaha e he eiki kia I noke, e whaka ilonga ia a ki a ngahi aho o e whaianga hala mo e tau tea. E ia I a ngahi taimi whakamamahi mo whaingata a he kaha u. Ka au tau mau foki ha uhinga ke fie fia mo ne ke ne ka ai. O tau mo ui he kuanga whako speri whaka osi. I hono toi whakafoki mai he o tua hono siasi mo no pure a ngaki mamani. Ko e teu teu ke toi ha ere mai hono alo. Nā rea Presidenti Boyd K. Packer ki ono makapuna mo e whakautotu o e kovi I he mamani o tau mo uiai. Nāne pehe, te nau mamata ki a ngāhi mea lahi e hoko I e nau mo ui. E ia I honau ni ihi e sivi I e nau lototo a mo ahi ahi e nau tui. Ka okapau te nau kumi I he whaalotu ke mauha tokoni mo ha whakahino hino kua pau ke fuaki ke teki nau tolu ha mālohi ke ngāhi mea o kuhala. Nā ne toi tāna ki ki muiange. O ku whakaau ke koviange a ngāhi tuunga ulunganga whakaianga maa koia o ku whakafalala kia ia e mo ui whakasivi laise. Ne ongo ia, o ku ikai ke umanawa he au ki he kahau. Ka inga, o ku ikai fie mao ke mo umanawa he ki he kahau. Pe vai vai e tau amana ki mo e fie fia. Koe uhi he uia teki tau tolu ai otua. I he ngāhi fuafua rea akona kia si su I kā leri ki he ne kāua konga ne doki ui fōou, na I ai e fōi rea whakatokanga e tolu. Oua e manawahe. Na I tuolahi e ne whai e akona ki ko ia lolotonga ni ngā ue whakawhai whikau. Kua wholawhola mai e whakamo ui ki no kā inga lotu I hotau kua ngā. Ko ia ke mou fie fia, pea oua e manawahe. He ko au koe eiki o kua ui a teki mou tolu. Pea teu tuu iho mou tafaaki. E tuu ai eiki I he tafaaki hono siasi mo e kakai pea tauhiki nao tolu ke nao malu kai oua kua ne haere mai. E iai e merino I saione mono ngaisi teiki. He kua ne osi whanongo nongo. Pea ke hoko ai tāna ki whakataha ki he whanua ko saione. Pea ke hono ngaisi teiki. Koha malu anga, pea koha unga anga mei he afa. Pea mei he hou hau. O ka riringi ka katoa tuia ki he mamani hono kotoa. O ku tuua e siasi koha a malu ki hono ka inga lotu. Neongo e whaingataa I ha ngahi taimi e ngahi tūkunga I he mamani, e mau e he ka inga lotu whaiverenga o e siasi ha hūwhanga anga I ngahi steiki o saione. Kua tūtūni e he eiki, ko e maka kua tāmei he moungata e kawai hanima, e te ka tuia kai oua kua ne whakafonua e mamani kotoa. Hei kai lava e ha mālohi whakai tangata o ta ofi eni. He koe otua na ane whakahoko e ngā weni, pea ko sisu kalaisi ai makaturiki fungani. Na e mamata e palo fitako ni whai ki ha mea hā mai, e hoko I ngāhi aho whakaosi ai tō ai mālohi o e lami o e otua ki he kau mā oni oni o e siasi. Pea ki he kakai o e fuakav ai eiki, pea e whakamahafu aki nau tolu aki ai mā oni oni pa mo e mālohi o e otua I he fu nāu nāu lahi. E lava ke whakamahafu ki tau tolu takitaha mo tau whāmiri, a ke mālo hi oi o toa koha malu I kapau te tau tuu mau I he siasi o sisu kalaisi o e kau māani on I he ngāhi aho ki muini, pea tuku e lau mārie kene tataki ki tau tolu. Mahalo e hoko mai ai ahi ahi, pea mahalo hei kai mahino ai mea kotoa pe o ku hoko pe a ki lotoa ki tau tolu. Ka I he e tau loto whakato ki lalo mo whalala whakalongolongo ki he eiki, tene omiha whakahinohino mo tataki ki tau tolu I he whaingata a kotoa pe oi mo ui. Ka pau o ku tau hori ke whakahoi fua ki a te ia, e tāpoe kina ki tau tolu aki hamerino lahi iho tauloto. I ngāhi fuafua taimi hona toi whakafoki mai o yonga ongore lei, nei whihanga hangai e kāinga loto e siasi mo ngāhi ahi ahi whainga taaha. Nā e rea Palestine Pirikam Yongi kau ki he taimi koia. I he taimi oku ātaka ia i au, he kau whakatanga mo hanganaki mai ai mate mi he tapakotoa pē, oku i kai ke utoi toka ngāu ki hamea. Ka koe kua ngoia e holotoa e kwhiewhia mo hok lau maari e foki. Ohange koe taimini. E hangari whakata e ori mo ta e pau e amanaki. Ka kua te ege ai ke umamata i he ongongo leleini ki ha taimi na i kai ke uiloi ko honola e leleia ki he tupuanga o e mooni. My missionary companion Paul. Ko hoa whai whekau ko Paula. Ko hatoko tahana e mo ui whiewhia maupe. Na ne poke lahi. I he ne hoko ko hatamai kei talavou. Ka ne ongo e whainga taa, na e kei hoko hoko atupe e ne tokoni ki he ni ike he i he loto fie fia mo tōku hua. Na ne huange ki hoku ofisi o heka ang he ne sario te teke teke mo pehe ang. Ka mata e mo ui i ha sea teke teke whakamisini. Te umanatua ma upe ia, ngāhi tāu ki mua pere mālolo, e ne puke puke hake a e foiama olimpiki, mo hekape i honosario te teke teke, ka e pasi fie fia halaungi au. Hange e koe foiama koia kui kai pē mate, na i kai hataimi e vaivaia i e tui a Paula. I he uke iako i he University of Brigham Young, ne unofo i hawhare whakataha moha kautalavou tokolahi. Kou kau ngālo ki ko Pulusi. Mahalo koe toko taha loto tau ata aina taha ia kua uilo. Ne te eki peke mau whanongo kua nerea aki hamea ku kovi kau ki hataha, pe ha whahinga tōkunga. Pe na e ta e mata ofi e kua ngoi kua whakaloto lahi a au. Na e mau ene fie fia, me he ene whalala ki he whakamo ui moyongo ongo rerei. Iha pongi pongi, momoko, mosino e taha, ne lue hake he kukau ngā mea e taha ko Tomu, he university. Ko e hoko pe ia, ai fitu pongi pongi. Pena kei longo noa mo whakapo uri ai api ako. Ne lahi e tō ai sinou, whakataha mo a haviri mā lohi. Na e whakakaukau a Tomu, mea whakamamahi mo oni ko ea. Na e toi mama o atu ene lue i he whakapo uri mo e sinou, pene whanongo ki ha taha o kuhiva. Hange peko ene amanaki, ko hono kaunga mea loto tau ataina ko Pulusi, o ku asi mai i he awha sinou. Nā ne hiki hono ongo ni maa kihelangi, pene hiva i e hiva me he fai hiva, ko e Broadway, Oklahoma. Oi he toki pongi pongi whaka ofo ofa, oi he toki aho whaka ofo ofa, kua umau haongo whaka ofo ofa, e rerei he mea hono kotoa he ahoni. Talu me he ausia ko ia, ko e reo fie fia i he whakapo uri he a whaa sinou ko hoko ia, ko a whakataipe kia te au o e huinga o e tui moi amanaki. Na a mo e tau iha mamani whakapo uri, o ku totonu ke tau hiva i he fie fia a ki tau tolu kai ngalot o e siasi, i he tau ilo o ku i he siasi moi kakaio e otua e mālohi o e langi. Te tau fie fia i he ilo ko ia o ku whakatoka mei ulu ha pongi pongi whaka ofa ofa. Ko e kamata anga ia o e nofotu i. E hā ere mai ai alo e o tuā me i hāke, pia tēne toi pūre ao niu i he mamani. O kua u whakakaukau, ki haongo pongpongi whakaofo ofa kehe i he historia o e mamani. I he whaahita au whailau e tahawalua noa, i ha pongpongi whakaofo ofa. Aho langi maa i Palamaila, New York. Nai aluha talavou ko sio sefa sāmita ki ha vāo akau o tuulutui o lotu. Ko e tāri ki he lotu ko ia, ko e hāmai e tamai moi alo i he kuonga, o e kakato, o e ngāhi kuonga, pia mohono to e whakafoki mai, o e siasi, o sisu kalaisi ki he mamani. Ne mafoa mai e ata, o ha pong pong fo o makehe, he meimei tau e wā fe kuohiri, he tua a o e kolo ko Selv Sarema. Na e māma makehe ai ulo ai laa he pongpongi toi tuu koia. Neomi hakau fafine toko sii ke a ahi ki hawhai toka. Moe amanaki ke nau tākai ai sino o nau eiki kua tutuki. Ne whakawhetaura ki mai haongo angelo o peheange. Koe hā oku mou kumiai ai mo ui i he potu oi mate. Oku ikai i he nia. kākuo toi tu uhake. Ogo whakamooni kia noiguna e sisu kalai sa yangahala moi mate. Ogo whakamooni kia palani alo ofa e tau tamai ta engata, mo ene ofa ta engata. Ihe e tau tu uhake, ihe pongpongi takitaha. Whakatauange ke tau hanga ki he langi, ihe tui, mopehe, oi, he toki pongi pongi whaka ofa ofa. Ko egulo tu uia, ihe huafa o sisu kalaisi. Amen.